Amahubo 110 verse 1. UJehova wathi enkosini yami, hlala ngosokunene sami ngise ngenze izitha zakho zibe isinabelo sezinyawo zakho. Verse 2. Intonga yamandla akho Jehova uyakuyelula esiyoni, busa wona phakathi kwezitha zakho. Verse 3. Abantu bakho bayazinikela ngenjabulo ngosuku lwempi yakho. Ebuhleni bobungcwele abasha bakho bavela njengamazolo esizalweni sokusa. Verse 4. UJehova ufungila ngiyuguquka wathi, wena ungumpristi kuze kube phakade ngendlela kaMelikisedeki. Verse 5. Inkosi ngosokunene sakho iyakuchoboza amakhosi ngosuku lwentukuthelo yayo. Verse 6. Iyakwahlulela phakathi kwabezizwe, kugcwale izidumbu, ichoboza amakhanda ezizwe eziningi. Verse 7. Iyakuphuza emfuleni ngasendleleni, ngalokho iyakuphakamisa ikhanda.